mwari yankunze naramumenya mazaho mumenye mu mutima wanje kuko yabibye urukundo mazara rubagarira none dore rurakuze rubayinganza marungu we yanteye indwara itoroshye y'urukundo ni nawe muganga wenyine wanyizi.